19.3 meter band, and 15580 kilohertz, 19.2 meter band.
halkani walaanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo ka dhigaysanaysan muujadaha gaagaaban hirarka FM-yada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogga internetka voasomali.com. Subax wanaagsan dhegaystayaal, waa Isniin 7-da bisha Juun sanadka 2021-ka. Afrikada bari saacaddu waa 6:00 iyo barkii subaxnimo. Idaacadda Saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan iyo anigoo Sahre Ciidla Nuur. Qodobada idaacadda Saaka ku maqli doontaana waxaa ka mid ah xarun wax lagu baro, isla markaana ay jiif iyo cunto ka helaan caruurta derbi jiifka ahayd ee ku dhaqnaa magaalada Boosaaso. Warbixin ayaanu idinka haynaa.
Meeshaan waxaan asaasmay 2009-kii 2004 way ardayda meesha ka aflaxday. Hadda waxaa ku jira adiga 10 baa ku jirta ardayda ku jirta 10 way 50 way. Faan xifdiga Qur'aanka waa ku fiican yihiin. Waxay ka noqdeen number 1 oo ayaga hadda fasalladii loo geeyay ayaga maamul hadda oo horjooga ka ah. Markii Qur'aan la akhriyay ayaa akhriyay.
Sidoo kale waxaa dhageysan doontaan haweenka Soomaaliland oo ka dareen celiyay waxyaabaha sababay in dumarkii isku sharaxay golayaasha wakiilada iyo deegaanku ay ku dhacaan tartankii doorashada. Qaramada Midoobay oo ka hadashay badqabka cuntada iyo halista ka dhalan karta sunta lagu buufiyo cuntooyinka qaar. Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaa dhageysan doontaan marka horese warkii dunida iyo Maxamed Bashiir.
Kamala Harris ayaa haddii u ambabaxday safarkeedii ugu horeeyay ee iyadoo ah madaxweyne ku xigeenka Mareykanka, waxaana ay booqan doontaa dalalka Guatemala iyo Mexico, dadaal lagu doonayo in muhaajiriinta ay halkaasi ku nagaadaan, iyo sidoo kale wadamada kale ee Honduras iyo El Salvador. Iyadoo kumanaan muhaajiriin ah ay isku dayayaan inay ka gudbaan xadka koonfureed ee dhinaca Mexico, ayaa Harris waxa ay raadinaysaa in heshiis laga gaaro ammaanka xuduudda iyo weliba horumar dhaqaale si dadkaasi soo tahriibaya ay dalalkooda u sii joogaan, inkastoo musuqmaasuq uu caqabad ku yahay arrimahaasi. Harris, oo aan khibrad badan u lahayn arrimaha dibadda, ayaa waxaa madaxweyne Joe Biden u weydiistay inay xalliso qalalaasaha soo galootiga soo gaaraya Mareykanka, kuwaasi oo nolol wanaagsan bidaya Mareykanka. Waxay Isniinta la kulmaysaa madaxweynaha Guatemala Alejandro Giammetti iyo madaxweynaha Mexico Andres Manuel López Obrador oo ay la kulmi doonto talaadada soo socota. Ciidamada Israa'iil ayaa xaddii xabsiga dhigay 2 dhaqdhaqaaqayaal Falastiiniyiin ah, kuwaasi oo soo jiitay dhageysayaal caalami ah xilli ay dagaal kala hortageen in laga saaro guryahooda ku yaalla xaafadda Sheikh Jarrah ee bariga magaalada Qudus ee Israa'iil haysato. Bilayska Israa'iil ayaa xaddii Muna al-Kurd oo 23 jir ah waxay ka xireen gurigeeda, iyadoo markii dambana ay xabsiga dhigeen walaalkeed Maxamed oo ay mataana yihiin sida ay qoyskoodu sheegeen. Labadan walaalaha ah ayaa markii dambe la sii daayay. Bilayska Israa'iil ayaa sheegay in Muna al-Kurd lagu eedeeyay inay ka qayb qaadatay rabshado iyo dhacdooyin dhowaan ka dhacay xaafadda Sheikh Jarrah, sida ay warisay wakaaladda wararka AFP. Walaalaha reer al-Kurd ayaa ka mid ah qoysas badan oo Falastiiniyiin ah, kuwaasi oo wajahaya in laga saaro guryahooda ku yaalla xaafadda Sheikh Jarrah ee bariga magaalada.
Mahadsanid Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo nala socotiinayay warkii dunida aad ka dhageysanaysaan waa VOA Washington.
Haweenka Soomaaliland ayaa ka dareen celiyay natiijada doorashadii wakiilada iyo deegaanka, iyo haweenka u sharaxnaa golaha wakiilada oo aanay cidi ka soo bixin, taasi oo ay ku tilmaameen nasiib darro weyn. Warkan waxaa magaalada Hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Cakulle.
Kulankan ay maanta isugu yimaadeen haweenka Soomaaliland ee ku qabtay magaalada Hargeysa war saxaafadeedka ay ka soo saareen ayaa nuxurkiisu ahaa in haweenka Soomaaliland ay qayb lixaadle iyo lafdhabarba u yihiin dhammaan horumarka iyo qaybaha kala duwan ee Soomaaliland ka socda. Waxaa ugu horeyn halkaasi hadal ka jeedisay Khatra Cumar Axmed oo ku hadlaysay haweenka Soomaaliland, kuna tilmaantay nasiib darro weyn in haweenkiisu sharaxay golaha wakiilada aanu hal inani ka soo bixin, taas oo ay ku tilmaantay niyad jab weyn.
Haweenka Soomaaliland dhammaantood yar iyo weyn waxay ka soo shaqeeyeen midabada u soo aaseen Soomaaliland dhismaheeda kala duwan dhaqan dhaqaale iyo siyaasadeed iyo bulsho jamhuuriyadda Soomaaliland waxa ay ka yihiin haweenka Soomaaliland hadday tahay doorasho hadday tahay dhaqaale iyo hadday tahay dhisidda iyo dib u dhisidda waddankaba halbowlaha iyo lafdhabarta haweenku weeyaan Soomaaliland runtii maxa ah wax laga xumaado waxa ah wax laga xumaado in aanay maanta dumarku ka helin golayaashii wakiilada iyo deegaanka ee lagu qabtay 2003 May dhammaan jamhuuriyadda Soomaaliland daafaheeda iyo dacladeeda kala duwan ayaa ah wax laga xumaado aanay inan qurxi ku soo bixin runtii waxa aanu leenahay waxaanu leenahay xisbiyada waxa noo yaro muuqatay inay hakradeen hablaha oo aan idgaral cararin intii ay ragga garab cararayeen
hadra cumar axmed ayaa carabka ku adkaysay sida ay muhiim u tahay in doorka haweenka la aqoonsado gaar ahaan in dib loo eego xeerarka iyo shuruucda oo uu ka mid yahay dastuurka Soomaaliland
haddaanu nahay haweenaha Soomaaliland ee kala duwan waxa aanu halkan ku soo jeedinaynaa baaq ah in dib loo furo shuruucdii Soomaaliland ee kala duwanayd hadday tahay constitutionka hadday tahay kootadii la laalay iyo hadday tahay wax kasta oo haweenka soo dhaweynaya waanaynu aragnaa maanta in aynu runtii ku guuldaraysanay inay hablo soo fadhiistaan golayaasha qaranka ee jamhuuriyadda Soomaaliland waxa aan leeyahay kama yeelin marnaba saamigii ay xaq u lahaayeen haweenku hadday xukuumadda tahay iyo hadday tahay xisbiyadaba Soomaaliland la wada leeyahay waa hadday dumarku ka dhex muuqdaan unbay tahay Soomaaliland la wada leeyahay
waxaa jirtay inay 82 hablood iska soo sharaxeen dhammaan Soomaaliland oo ay 13 golaha wakiilada waxaan ka xunnaa inaanay hal xabad hal mid kaliya wax yar xawaashaysanaan soo bixin aad iyo aad baan uga xunnahay taas
waxa kale oo iyaduna halkaasi ka hadashay Adna Aadan Ismaaciil oo tilmaantay muhiimadda haweenka Soomaaliland ay u lahaayeen iyo quruxda golaha wakiilada oo haweenkii hanka yeeshay lagu soo doorto qaar ka mid ah in ay u noqon lahayd magac iyo milgaba xisbiyada Soomaaliland waxaana ku tilmaantay in dadka la doortay haatan ay yihiin kuwa looga baahan yahay in doorkii haweenka soo bixi waayay ay iyagu ku metelaan golaha gabi ahaanba waxaa golayaasha deegaanada ee Soomaaliland ku soo baxay 3 hablood ama dumara halka golaha wakiilada Soomaalilandna 28 xubnood ee loo doortay dhammaantood ay yihiin rag Khadar Maxamed Cakule V O A Hargeysa
iyadoo ay maanta oo isniina ku beegan tahay maalinta caalamiga ah ee badqabka cuntada hay-adaha qaramada midoobay ayaa dalbanaya in la qaado tallaabooyin lagu hubinayo in cuntada laga ilaaliyo sunta sababta in 400,000 oo qof ay sanad kastaba ku dhintaan wariyaha Fiyo Lisa Schlein ayaa warbixintan ka soo dirtay magaalada Geneva Maxamed Bashiir ayaa noo soo koobaya
warbixin ay qaramada midoobay soo saartay ayaa lagu ogaaday in ku dhawaad 690 million oo qof ay la dhibaataysnaayeen cunto yari baahsan sanadkii 2019 ka hor inta uusan bilaaban fidista cudurka COVID-19 saameynta rasmiga ah ee cudurkan safmarka ah uu u keenay sugitaanka cuntada ayaan weli caddayn hase haatee warbixintan ayaa qiyaasaysa in ilaa 430 million oo qof ay wajaheen cunto la'aan sanadkii 2020 sababo la xiriira xayiraadaha loo soo rogay xakamaynta COVID-19. Dominic Borgian oo ah agaasimaha hay-adda cunnada iyo beeraha ee FAO ayaa sheegay in badqabka cuntada ay muhiim u tahay sugitaanka cuntada. Waxa uu sheegay in sanad kasta ay ilaa 600 million oo qof la xanuunsadaan, iyadoo 10,000 qofba hal qof oo u dhiganta 420,000 oo qof ay u dhintaan cunto ay ku jirto bakteriyo, virus, sun ama kiimiko. Haddaba waa maxay badqabka cuntada? Su'aashaasi ayaan weydiiyey Maxamuud Cabdi Nuur oo soo noqday hormuudkii kulliyadii beeraha ee Soomaaliya iyo wasiir ku xigeenkii caafimaadka ee dowladdii militariga.
Amnul qidaa'i ama badbaadada cuntada waxaa loola jeedaa in waddankaasu ama community-gaasu ay cunno ku filan soo saaraan ama ay xitaa iibsan karaan. Marka al-amn al-qidaa'i wuxuu yahay in wax soo saarku uu meel fiican maraayo.
agaasimaha hay-adda FAO ayaa sheegay in cuntada aan badqabka lahayn ay dhaqaale darro xoogan ku keento dalalka saboolka ah iyo kuwa dakhligoodu uu hooseeyo, kuwaasi oo qiyaas ahaan lumiya adduun dhan $90 bilyan oo dollar sanadkii. Soomaaliya oo ka mid ah dalalka wajahaya wax soo saarka beeraha ee aadka u hooseeya ayaa sababta taa keentay. waxaan mar kale weydiiyey wasiirka xogeenkii hore ee beeraha Soomaaliya, Maxamuud Cabdinuur.
ma ahin waddanka ugu cuno yar dunida, ma ahin soo ma garan. Masalan xagga beeraha, yacni wax soo saarkeenna uu fiican yahay. muxuu ahaa potentialkeenna ah oo laba weli inu leenahay, iyo dhulka roob uu ka da-o oo isna ballaaran. innaga dhibkeenna ugu weyn yani food security-ga waa gaadhnay waqtigii intaan muxuu ahaa civil war ku dhaceen. stage fiican baynu gaadhnay muxuu ahaa cunada isku filaashaheeda. sababtuna waxay ahayd dhulka roobkuna waa beerihii waa kusoo kordhayeen, dhulka beerahana beerihii waa kusoo kordhayeen. farsamooyinkii wax soo saarka kor u qaadayena waayna soo gaadhayeen. marka hadda waxaa dib inoo dhigay waa nabadgelyo la-aan, ma aha dhulku inuusan potentialkii inuu cunno ku filan soo saaro uusan lahayn.
maadaama Soomaaliya ay leedahay dhul beereed baaxad leh, maxay khubarada beeruhu rajo ka qabaan in xaaladdu ay isbedesho si loo helo cunto ku filan dadka Soomaalida? waxaan su-aashaasi mar kale weydiiyey Maxamuud Cabdinuur.
waxaa lagu gaari karaa kow nabad, soo ma garan, in nabad la helo. waxaa kaloo lagu gaari karaa in infrastructurekii waraabka masalan oo shabeelle iyo jubbaba ka jiray iyo wixii lagu kordhin karo in muxuu ahaa la qabto. waxaa kale oo jira masalan dhulka waqooyiga oo kale oo roobka iyo ceelasha yana wax ku soo saara, in iyagana muxuu ahaa diyaqabad muxuu ahaa dhulka biyaha u qabta marka roobku uusan ka bixin, oo muxuu ahaa banding iyo waxaa loo sameeyo aratuura u joojiya biyaha. muxuu ahaa xaggii farsamadana laga caawino, marka farsamadiina in hore loo mariyo oo cilmi baaris iyo fidintaba la xoojiyo. labadaa function haddii la xoojiyo, wax soo saarkeennu meeshiisii horuu ku noqon karaa waana ka badnaan karaa.
hay-adaha qaramada midoobay ayaa sheegaya in badqabka cuntada ay tahay mas-uuliyad la wadaago, ayna tahay in qof walba uu ka qayb galo hannaan lagu heli karo badqabka cuntada iyo caafimaadka dadka. agaasimaha hay-adda FAO Borgion ayaa sheegay in ay ku jiraan kuwaasi dadka ka shaqeeya cunnada, warshadaha, dowladaha iyo weliba macaamiisha.
mahadsanid Maxamed Bashiir oo noo soo koobayay warbixintii wariyaha V O A Lisa Shaleen ay noo soo dirtay.
ra-iisul wasaaraha Britain Boris Johnson ayaa sheegay in uu ku boorin doono madaxda ka soo qaybgalaysa kulanka wadamada G7 ee la filayo inuu jimcaha ka furmo dalka Britain, in caalamka oo dhan la gaarsiiyo tallaalka xanuunka COVID-19 dabayaaqada sanadka 2022. dalalka Maraykanka, Faransiiska, Talyaaniga iyo Jabaan ayaa sheegay in tirada tallaalka ay ugu deeqi doonaan mashruuca wadaagga tallaalka caalamka ee COVAX ay maamusho hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO, laakiin Britain iyo Canada maysan cayimin tirada ay bixin doonaan. warbixinta amuurahaasi ku saabsan waxaa magaalada London nooga soo diray wariyaha V O A ee qaaradda Yurub, Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
tallaalka ugu badan waxaa qaatay dad iyagoo ku nool wadamada hore u maray. Britain safka hore ayay kaga jirtaa dowladaha tallaalay dadka ugu badan bulshadooda,
laakiin hore ayay saynisyahano iyo dhakhaatiir badani u sheegeen in sida keliya ee xanuunka covid -19 adduunka looga yarayn karaa amaba looga baabiin karaa ay tahay in dhammaan dadka ku nool dunida ay helaan tallaalka, gaar ahaan waddamada soo koraya iyo kuwa lagu sheegay inay sabool ka yihiin. Dunida oo isku furan, noocyada gaadiidka loo kala safraana ay badan yihiin, way adag tahay in xanuunka la xakameeyo. Britain iyo dalal kale ayaa markhaati ka ah tan iyo intii noocyada xanuunka laga helay Hindiya iyo Brazil si degdeg ah labaduba ay ugu soo gudbeen Britain, oo ilaa iminka la tacaaleysa labada nuqul ee loo bixiyey Alpha iyo Delta. Dr. Cabdirashiid Maxamuud Takar, oo ah doktor Soomaaliyeed oo degan magaalada Leesta oo ku taala bartamaha dalka Britain, ayaa weydiiyey muhiimadda ay leedahay in tallaaladu caalamka oo dhan gaadhaan si loo tirtiro xanuunka covid -19 oo iminka nuqul cusubi ay soo baxayaan.
Aad iyo aad bay muhiim u tahay xanuunkan covid-19, haddii la rabo in adduunka laga ciribtiro, inuu meel kastoo caalamka gaaro. Sida xanuunadii ka horreeyey oo ma garanaysa adduunka oo dhan ku faafay, sida intaan ka xasuusano furuqa xanuunka dabaysha oo ma garanaysa hadda waddamo yar 3 ama 4 waddan ku harsan, ilaa ay gaareen meel kastoo caalamka mida tallaaladooda ay gaareen iyo waxqabadkooda adduunka ka mas-uulin. Marka haddii la rabo xanuunkan in la ciribtiro, aada iyo aada waxaa muhiim u ah in waddan kasta ama meel kasta la gaarsiiyo. Weliba waayadii hore hadda waxay uga duwan tahay caalamkii, hal xaafad buu noqday oo dadkii diyaaradaha la raacayaa oo qofkii maanta Africa jooga, beri Yurub buu joogaa, saa dambe Australia joogaa. Marka xanuunku si sahlan buu ku faafi karaa. Tan kale, markii xanuunku bilowmay ayaa madaxa hay-adda WHO, hay-adda caafimaadka adduunka, Tedros, wuxuu ku canaantay wadamada Yuruba oo ku yiri haddaad moodaysaan xanuunka, keligiin inaad tallaal soo saartaan oo wadamadiina ilaalisaan, sidaa xanuunka kuma joojin kartaa, waa in tallaalka caalamka gaara. Haddana maanta waxaa newska ka akhrinayay shirka wadamada 7 wadan oo magaranaysa adduunka ugu qabistan shirka dhacaya jimcada soo socota, waxyaabaha looga hadlayo waxaa kamid ah sidii arintaa wax looga qaban lahaa oo tallaalka si firi ah wadamadan qaban karin maaragtay lagu gaarsiin lahaa.
Kulankan ayaa noqonaya kii ugu horeeyey madaxda wadamada G7 fool-ka-fool ay u kulmaan tan iyo intii uu xanuunka COVID-19 caalamka ka dilaacay. Waxa kale oo uu noqonayaa booqashadii ugu horeysay ee madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ku yimaada Yurub tan iyo intii loo doortay xafiiska Washington. Mareykanka ayaa ugu yaboohay wadamada saboolka ah inuu ku caawin doono 80 milyan oo ah tallaalka COVID-19, halka wadamada kale ee G7 tiradu ay intaasi ka yar tahay. Dadka u ololeeya in dalalka faqiirka ah la gaarsiiyo tallaalka ayaa aad uga biyad diiday sababta Britain aanay ilaa iyo iminka u sheegin tirada tallaalka ay bixin doonto, laakiin waxaa la filayaa inuu ra-iisul wasaare Boris Johnson kulanka wadamada G7 kaga dhawaaqi doono. Toddobaadkii aynu soo dhaafnay ayay qaar ka mid ah xubnaha baarlamaanka dalka Britain ku booriyeen inuu ra-iisul wasaaruhu ku daydo dalalka Jarmalka, Faransiiska iyo Talyaaniga oo ku yaboohay ilaa 100 milyan oo dhibcaha tallaalka ah. Xogeyaha caafimaadka Britain Matt Hancock ayaa dhowaan sheegay inaanay Britain haysan tallaal dheeraad ah oo ay bixiso. Waxaa kale oo laga cabsi qabaa in ay dowladdu sababta ay u sheegi weyday tallaalka ay bixinayso ay tahay iyadoo la tacaaleysa nuqulada xanuunka COVID-19 ee iminka soo gaaray Britain oo si aada u faafaya, ayna doonayso in ay furto dhammaan xayiraadaha dalka saaran 12-ka bishan aynu ku jirno. Cabdi Xaafid Cawir Ismaaciil, VOA London.
Magaalada Boosaaso waxaa ka jira xarun wax lagu baro, isla markaana ay cunto iyo jiif ka helaan dhalinyaro hore u ahaa derbi jiif oo lasoo ururiyey. Xarunta waxbarasho oo si lacag la-aan ah wax loogu baro ayay ardaydu ku dhigtaan qur-aanka iyo maadooyinka kale ee aasaasiga ah. Wariyaha V O A Faadume Yaasin Jaamac ayaa warbixintan Boosaaso nooga soo dirtay.
Sanadkii 2009 ayaa culimmo iyo waxgarad isu tagay waxa ay magaalada Boosaaso ka yagleeleen macad lagu magacaabo Huda, lagu xanaaneeyo waxna lagu baro caruurta derbi jiifka ah ee isticmaala koolada iyo waxyaabaha maandooriyaha ah. Maamulaha macadkan Maxamed Jaamac ayaa VOA uga waramay habkii ay u asaaseen iyo tirada ardayda ka aflaxday muddadii u furnaa macadkan.
Meeshaan waxaan asaasnay masjid Huda, asaasay 2009
iyo afartan way ardayda meesha ka aflaxday. Hadda waxaa ku jira adiga konton baa ku jirta ardayada ku jirta konton way 50 way. Marka ardaydaas waxa weeye mustaqbal badan bay soo mareen.
Dhaqaalaha ku baxaya waxbarashada, jiifka iyo cuntada ubadkan ayaa Maxamed Jaamac sheegay inay ka caawiyaan qaar ka mid ah shirkadaha ganacsiga ee Puntland.
Jiifkooda iyo cunadooda iyo kulli umadaas muslimiinta shirkadahaas ee Goolis, Horseed, Tawfiq, shirkadahaas qeyr Allah si shirkadahaas ayaa si fiican u taageero raashinkooda cunadooda kulli bixiyay.
Dhinaca waxbarashada ayaa ubadkani waxa ay yihiin kuwa kaalimo sare ka gala iskuulada ay dhigtaan.
Xifdiga qur-aanka waa ku fiican yihiin, waxay ka noqdeen lambar koow oo ayaga hadda fasalladii loo geeyey ayaga maamula hadda oo horjooga ka ah. Markii qur-aan la akhrinayna ayaa akhriyo.
Dhallinyaradan lagu xanaanayo macadkan ayaa Maxamed Jaamac sheegay inay ku jiraan qaxootiga ka soo barakacay dalka Yemen.
Qaar Yemeniin ba hadda jooga oo Yemeniin fara badan oo hadda qaar ku tusiinay oo rag badan ah baa ilaa idin ku tabiye ah baan ka xasu xareenay. Waxaa noo yimaada in uu ahaa kan qusul u ah oo Yementa ahaa. Dhibaato aan qabin, ma cararaan, way isfahmeen oo meeshan in meel nolol ka jirta way arkeen. Aan waxba lagu sameynaynin, kalaamka Ilaahay lagu barayo, waxyaalo badan bay ku arkeen.
Dhallinyaradan macadkan lagu dhaqan celiyey ayaa markii ay waxbarashadooda dhammaysteen waxa ay macalimiin ka yihiin gobollada Soomaaliya, qaarkoodna waxaa loo tababaray xirfadda cunakarinta.
Dhowr koox bay noqdeen kuwii qur-aanka aada u bartay, qaar badan baa juhdiga qur-aanka kusoo celiyey oo meesha yimaada wax u dhigo oo caawiya macalimiinta joogta qur-aanka wax la dhigo habeenii maalin la joogo. Qaar waxay jiraan Muqdisho dugsi qur-aanka ka furteen, gobollada dhex qaar baa joogo, dhinaca Kismaayo qaar baa naga aaday, qaar baa kuwag ah oo isxilqaamay oo raashinka walaalood inta u kariyaan casharkila qaadanayo oo hadda inaaga ku arkisa canjarada iyo raashinka u diyaarinayo. Waana ardaygiisii, waa wada haddana waxbarashadiisii.
Qaar ka mid a caruurtan ayaa v o eda uga waramay hindisahooda mustaqbalka ay higsanayaan iyo sida ay daryeelka ugu fidiyeen waxgaradka ku hawlan arintan.
Abdiqaadir Raiis Maxamed, baalash lahaa noo yar sida baalashka ay shaqayn jiray, garaawa ku biray garaawa sii usii watay gudaha sii gala koola bartay koolasha cabaya anaga badan markii koolada sakhradeena ay badato waa isdhalan jiran dhalaas ka taajir jiska labaad baa male.
Madaxayga cabdilaahi yaldha cabdilaah faarax, anigii walaalkii iyo asxaabta waqti wal joogin dhan cidiis marka wakii oo kolonaa tan badato waa isdil jirna waa islayn jirna toori iyo mindi wax kasta isla dhex jirnay iyo dhalo. Markii dambe maxaan noo imaaday Maxamed Jaamac iyo dadka ilaa akhiraasi intaana keenay walaalkii baa soo kolo wataqad soo istay waa la qabtay wakii oo la qabtay ana hooyaday baa intay ka tay haddeer maxaraa intii diinta barano oo marta balbalaan ka sari maxaas dhe meja lagugu iclimo kooladaas ka qabsaday wakii iska qabsaday xafidaa ka dhexjir markii uu dambe sooyada ay imaabtay walaalkii baa imaaday walaalkii wakii imaaday intaa lii keenay haddana waa ku faraxsanaa
horta anaga markasta u duceyna oo macalimiinteena waxaan usoo duceeya raggaas sida adinka naliisa ururi ilaahay inuu ayagana usoo hanuuniyo qalb u duceeya indhaha macalinkeena markasta anagana waa u duceynaa haddeerna waxaan dhihi lahaa ilaahay markastaba waxaan jeclaan lahaa inuu kasoo hanuuniyo ayagana kasoo baxaan.
Tan iyo intii uu furaa macadkan ayaa waxaa muuqata in dhallinyaro kun ka badan ay ka aflixeen, kuwaasoo maamuluhu sheegay inay ka howlgalaan dhammaan gobollada Soomaaliya iyagoo ku shaqaysta xirfado kala gedisan oo loo tababaray. Faadme Yaasin Jaamac, V O A, Boosaaso.
Ganacsatada yaryar ee Soomaalidu ka mid yihiin ee ganacsiyada ku leh magaalada Melbourne ee dalka Australia ayaa walaac ka muujiya xayiraadda la sii kordhiyey ee COVID lagu xakameynayo. Wariyaha V O A ee qaaradda Australia Ibrahim Cumar Baafo ayaa warbixin umurahaasi ku saabsan ka soo diray magaalada Melbourne.
Waa waddo caan ku ah maqaayadaha Soomaalida ugu badan ee Melbourne ku yaala oo aad u mashquul badnaa, laakiin hadda albaabada ayaa loo laabay, kuraastu waa laysa saaray oo in fadhi lagu cunteeyo xilligan waa mamnuuc, sida uu ii sharxayo maamulaha maqaaxidan Zamzam Kitchen Cabdiraxmaan Xaashi Faarax.
Saad idiin ku aragtaan maqaayadan way camirnaan jirtay, haddana waxa weeye kuraastii waan laablaabnay. Cudurkan awadiis la yiraahdo COVID-19, hadda cuntadii waan diyaarinaa, laakiin waxaan ugu talagalnaa in la qaato takeaway bas ah.
Gudaha waxaa lagu diyaariyaa cunnooyinka kala duwan ee ay soo dalbadaan macaamiisha maqaaxida, waana waxa kaliya ee la ogol yahay in la qaato.
Magacaygu waa Aamina, waxaan joogaa maqaayadda Samsam Kitchen, waxaana dadka mucaabilka cuntada marka hore waa la fariisan jiray, haddana waxaa laga dhigay in la qaato arrimaha jirta awgeed xanuunkan koronaha ah.
Runtii saamaan weyn buu nagu yeelay cudurkan, maadaama awal la fariisan jiray, la cuni jiray, maqaayad camiran ayay ahayd, haddana waxay tahay meel mataqaana amuud in laga guuray, maadaama cudurkan iyo dowladda iyo xayiraadan lasoo rogay inaan la fariisan karin meeshan. Taas way saameynta weyn nagu yeelatay in meeshan mataqaana aan dadka aan siino tag weyga.
Ganacsada yaryar oo isaga oo kale ah waxa ay dowladdu u yabahday qarashaad ay ku kabayaan ganacsigooda xilligan adag.
Haa, way jirtaa dowladdan inay caawinayso dadka small business anagoo kale ah ay ballanqaadi suubisay, waxna soo gaaray ma hayno, laakiin way jirtaa dowladda inay tiri dadka small business ama loo yaqaan dadka ganacsatada yaryar inay garab istaageyso kaalmeynaysana.
Maqaahidahan waxa ay u dhow yihiin saraha dhaadheer ee Soomaalidu ay ku badan yihiin magaalada Melbourne.
Soomaali waa aad u dhow eridan, sida dabaqii ayaan dhexdaasa markii dhoorbood koor la xiray, ilaa 9 dabaq baa u dhow. Xataa aan qeyb ka ahayn naftigeena berigay xirnaayeen inaan cunto meesha looga qaadi jiray, oo aad aan u garab istaagnay, maadaama ay yihiin dad dhibaataysan ee haddana yihiin dad Soomaali ah.
Cabdiraxmaan waxa uu walaac ka muujiyey haddii dowladdu ay kordhiso toddobaadka soo aadan xayiraadda in ganacsigoodu ay ugu sii dari doonto.
Wallaahi waxay u badnaan doontaa haddii lagu daro waqti kale lagu sii daro in businesskan uu sii maartay xumaado ama kasii darabo, waayo anagu dadkaas noogu soo galaayo unbaan mataqaanaa customerkeena noo imaanaya muhiim ah, haddii customer noo imaan waayaan xaaladu waa dareemaysaa.
Afxirashadu magaalada Melbourne waa qasab inta lagu jiro xayiraadan adag ee dowladdu ay ku soo rogtay magaalada Melbourne. Inkastoo deegaamada ku teedsan gobolkan Victoria hadda loo ogolaaday in noloshooda si caadi ay noqoto, laakiin maqaayadan aan joogo oo kale ayaan hadda la fadhiisan karin si loogu cunteeyo amba shaah loogu cabo. Waxaa keliya la ogol yahay cuntada iyo cabitaankuba inay yihiin qaadasho.
Ibraahim Cumar Baafe, wararka V O A, magaalada Melbourne, dalka Australia.
Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada mid ka mid ah heesahan idinku talagalnay.
idaacaddii subaxnimo dhegeystayaal oo idinla socodsiinayeen saare ciidla nuur iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan waa naga intaa, waxaan idin leenahay nabadgelyo.
Ahadigana hafudu dayne, ahadigana hafudu. This is VOA News via remote. I'm Tommy McBean. U.S. Vice President Kamala Harris, on her first foreign trip as a vice president, is looking to deepen diplomatic ties with Guatemala and Mexico, two Latin American nations key to the Biden administration's effort to stem the spike in migration at the U.S. border. Harris, who departed Washington Sunday after delay caused by a technical issue on Air Force Two, is seeking to secure commitment for greater cooperation on border security and economic investment. But corruption in the region, a far more intractable challenge, will complicate her efforts. British Prime Minister Boris Johnson will use the Group of Seven Wealthy Democracies summit this week to urge world leaders to commit to vaccinating the global population by the end of 2022. Johnson's expected to stress the importance of a global vaccination drive when he meets with fellow world leaders on Friday in Cornwall, southwestern England, for the first face-to-face G7 summit since the pandemic hit. The 3 days of talks will focus on the global recovery from the pandemic. Britain's government pledged in February to give most of the country's surplus vaccine supply to COVAX, the United Nations-backed program aiming to supply poorer countries with jabs, but the UK has not yet put a figure on how many doses it will donate. Pope Francis expressed pain over the discovery in Canada of the remains of 215 residential school students and urged church and political authorities to work together to shed light on the shocking development, but he did not offer the apology sought by the Canadian Prime Minister. Francis on Sunday called on political and church authorities to shed light on what happened and to foster the healing. 2 days early, Prime Minister Justin Trudeau voiced deep disappointment that the Vatican hadn't offered an apology. This is VOA News. Israel's far-right politician, Naftali Bennett, who is set to replace Benjamin Netanyahu as prime minister, called him on Sunday evening to let go after Netanyahu said the newly formed Israeli coalition was a result of the greatest election fraud in the history of democracy. Bennett called on Israel's longest-serving leader not to leave scorched earth behind and accept that people are allowing to establish a government even if you don't hit. And Netanyahu made a sweeping accusation at a time when Israel's domestic security chief was warned publicly about the prospect of political violence and focused his allegations on a broken campaign promise from Bennett, who had pledged not to partner with left-wing centrists and Arab parties. On Wednesday, Bennett announced with opposition leader Yair Lapid that they had formed a governing coalition with factions from across the political spectrum in the wake of an inconclusive March 23rd election, which is Israel's fourth in 2 years. Mexicans went to polls Sunday to elect the entire lower house of Congress, almost half the country's governors and most mayors, in a vote that will determine whether President Andrés Manuel López Obrador's party gets the legislative majority it needs to continue his fourth transformation of Mexico. López Obrador's critics have depicted the elections as a chance to stop the still popular president from concentrating more power and weakening checks and balances. The president says the opposition is dominated by conservatives who oppose his campaign against corruption and wasteful spending. A well-known Russian opposition politician who was held in police custody for 2 days last week in a criminal investigation says he has left the country for Ukraine. Dmitry Gudkov said in a Facebook post that sources in Kremlin circles had told him that if he didn't leave the country, the fake criminal case will continue until his arrest. Gudkov says that he believes the investigation is aimed at preventing him from running for the national parliament this year. He was a parliament member in 2011 through 2016. He was detained in connection with an investigation into money allegedly owed to the city for rental of office space. He was released without charges Thursday. His detention came as authorities continue to crack down on dissent ahead of September's parliamentary elections. And the second baby for Prince Harry and Meghan is officially here, a healthy girl. Spokesperson said Sunday that the couple welcomed their child, Lilibet Lily Diana Mountbatten Windsor, at 11:40 a.m. Friday at a California hospital. Via remote, I'm Tommy McNeil, VOA News.
morning, Africa, and welcome to Daybreak Africa from the Voice of America. I'm Jackson Vunganyi in Washington. Today is Monday, June 7th, and here are some of the stories we are covering for you this morning. In Uganda, the government has reinstated a partial lockdown, including suspension of schools, a ban on public gatherings, including places of worship and public transport.
All schools and institutions of higher learning to close for 42 days.
That is Ugandan President Yoweri Museveni. And for more than 6 months, fighting has engulfed Ethiopia's Tigray region. Our correspondent is traveling through the region and gives us an update on the situation. The U.S. and the European Union are calling on the government of Nigeria to reverse its decision to indefinitely ban Twitter after the social media giant deleted a tweet from the president's account for violating its rules. But what is really behind this ban?
Social media proved very, very influential during the EndSARS movement in the latter part of 2020, and the government did pay extra attention to the power of social media and what people are able to do with it.
That is Nigerian writer and social commentator Japheth J.J. Omojua. The World Health Organization says foodborne pathogens are responsible for at least 137,000 deaths and 91 million acute illnesses in Africa every year. Those stories plus sports are coming up right here on Daybreak Africa. For our top story, let's start off in Uganda, where the government has reinstated a partial lockdown, including suspension of schools, a ban on public gatherings, including places of worship and public transport. Uganda's President Yoweri Museveni says that the new lockdown is aimed at preventing further spread of the new wave of COVID-19 variants that he says are even more deadlier. Reporter Mugume Davis Rwakarinji has more from Kampala, Uganda.
In a televised address to the nation Sunday evening, President Yoweri Museveni announced the new measures and said it was important to act as the number of people testing positive to COVID-19 will rise, especially in the capital Kampala and the neighboring Wakesa district. President Museveni said the country now has the mutated versions of coronavirus first identified in South Africa, Nigeria, India and the UK, which he said are deadlier to the young population.
The government has revised the control measures to address the current situation as follows. All schools and institutions of higher learning to close for 42 days, effective 8 a.m., 7th of June, 2021. We debated this issue very seriously because there was a debate that, if they go home, these children are not going to infect their people. Yes, that risk, but the risk of staying together, the risk of staying together is bigger than the risk of dispersal.
The president also suspended public gatherings, including places of worship.
Communal prayers in mosques, churches, or stadia, and other open-air venues are suspended for 42 days. Online prayers are encouraged. Public and cultural gatherings or conferences, except for the sitting of the cabinet, the legislature and judiciary, are hereby suspended for 42 days.
Social gatherings like weddings or burials will be restricted to not more than 20 people. The president also suspended inter-district movements and operation of open markets. The new measures are in addition to the existing ones, including curfew, which starts at 9 p.m. and ends at 5 a.m., plus places of entertainment like cinemas and bars that were closed when the first lockdown was announced in March 2020. Sports activities, however, are allowed to continue without spectators, but players are subjected to take regular COVID-19 tests. Harold Kaija, the Deputy Secretary General of Opposition Party Forum for Democratic Change, or FDC, criticized the new lockdown. He said the government should rather concentrate on improving infrastructure, such as building and equipping hospitals to manage the rising cases.
It tells you of the collapse of infrastructure and systems in this country that has led to this. Otherwise, if we had actually prepared well, had schools, be able to reduce the cost of water, cost of electricity, cost of internet, because now we are sending kids to go back home and study. But the internet is high. They can sit on Zoom watching TV. They promised us radios, TVs of the villages. That money was eaten. So in a nutshell, if you look so well, it is actually the poor who are being affected.
At least 51,000 people have tested positive for COVID-19 in Uganda. The president also talked about security issues following the attempted assassination of a senior government official, General Katumba Wamala, last week, in which his daughter and driver were killed. He said the government will provide a detailed report on previous cases of gun murders inflicted on senior government officials. For VOA News, I am Mugume Davis Rwakarinji in Kampala, Uganda.
For more than 6 months, fighting has engulfed Ethiopia's Tigray region. VOA Middle East correspondent and Istanbul bureau chief Heather Murdock is traveling through the region and tells International Edition Steve Miller that the people in the thick of the fighting are so angry that they can barely...
A lot of the anger is directed at the Ethiopian government forces and specifically the Eritrean forces. But one of the points of contention with the Ethiopian government forces, or at least the Ethiopian government, is that it allows Eritrean forces to be in their country. They see the Eritrean forces as threatening, and there's lots of stories of abuses. And while the stories about the Ethiopian government forces, there's also terrible stories about them, and as well as every other group involved in this battle. But on the ground, what we hear every day is anger directed towards the Eritrean forces, and blaming the Ethiopian forces for allowing them to be there.
What's the humanitarian situation in the places that you're visiting? The United Nations estimated that some 90% of the people in Tigray are in dire need of food. When we were speaking earlier and you were in the capital city of Mekele, you know, you visited internally displaced persons camp, and people there hadn't eaten until 2 o'clock in the afternoon. What's it like out in the more remote areas?
There's food insecurity everywhere, and there's hunger everywhere. In the more remote areas, people say that they do need food aid, and there's simply none available. The worst hit areas that the United Nations is concerned about famine coming are largely cut off for reporters and humanitarian workers that can't get aid to them if they have it available. Another humanitarian crisis that's going on is in health, and it's quite dramatic, where healthcare centers, small clinics across the region, have been closed, and many have been looted. In fact, most have been looted, if I can say, and they don't have any medicine, and they don't have any equipment. And so I was in the hospital the other day, and we were meeting children without limbs, with gunshot wounds, and hit by shrapnel and terrible direct injuries from war, and many of them had spent weeks between the time they got injured to the time they got treated because their parents were taking them from town to town trying to find help, but all the clinics had no supply and no medicine. So like a baby whose leg was slashed with a knife and had a gunshot wound, sorry, she's 4 years old, a gunshot wound in her hand, it took her father weeks to bring her to the actual hospital, and they thought she was dead by the time she got there because the only thing anyone had done in that time was just wash her with water. And these children that I'm talking about are the survivors.
That was VOA's Middle East correspondent and Istanbul bureau chief Heather Murdock. She was speaking to VOA's Steve Miller. In Nigeria, outcry continues over the decision by the government to suspend Twitter, the popular social media platform used by millions of people in Africa's most populous nation. The Buhari administration has ordered prosecutors to arrest and prosecute users of the Twitter app after a ban took effect. The U.S. and the European Union are joining a chorus of voices calling for the reversal of this highly controversial ban, which came a day after the social media giant deleted a tweet from President Buhari's account for violating its rules. The platform, which is used by at least 39 million Nigerians, has often played an important role in driving public sentiments and conversations in the country. Japheth Jeje Omojua, a Nigerian writer and social commentator with over 1 million followers on Twitter, joins me from Abuja
to talk about the reaction by Nigerians and the impact it will have around the country.
I think it's been coming. As at 6-7 years ago, we've been battling different forms of attempts at gagging social media. Some of those laws were actually outrightly anti-social media laws. Some of them were hidden inside other laws that did not outrightly mention the word social media, like frivolous abuse and other petition, for instance. And after that, I think it came to a head in 2020 when social media proved very, very influential during the NSAS movement in the latter part of 2020. And the government did pay extra attention to the power of social media and what people are able to do with it. Then another turning point definitely was when 3 days ago, Twitter deleted President Buhari's tweet, and the government didn't like that at all. And I don't think, I was shocked, really. I'm still kind of shocked. But nobody would be surprised that after that, that the action of suspending Twitter in Nigeria and the fact that Twitter deleted the president's tweet is not difficult to see a correlational and causative effect for both actions. In a nutshell, basically, that's what happened.
Okay, so Twitter deleted President Buhari's tweet that they considered inflammatory. Did you see that happening? Do you think this is an overreaction on their part?
I don't even want to say Twitter considered it inflammatory. I think it was lots of Nigerians primarily that kept reporting the tweet for being inflammatory, for projecting genocide on account of the reference that the president had made to the Biafra war and the language of who deal with it in the language that you understand. Now, there was a video where the tweet was picked out from, actually. The tweet was actually a transcription. But unfortunately for the president, the text came out before the video. So in the video, there was a clear delineation between the reference to Biafra and the president's intention to deal with today's insurgents. But the text does not do that separation. So taking on account of itself, which of course you would do because there was no video in the first place, you would think that what the hell is going on here? So people reported the tweet, and Twitter, as you would know, is no respecter of your position, did what Twitter would do in a situation like that. They removed the tweet. Interestingly, the other parts of the thread were left, but this particular part of the thread that was quite problematic was removed.
Now, is Buhari a prolific Twitter user himself?
I don't think Buhari has ever tweeted himself before, maybe except for a performed 3 tweets before, during the elections. I think his page is 100% being managed by his team. I don't think Buhari tweets by himself. Mm-hmm. I don't think so. I may be wrong, but I don't think so.
And how popular is Twitter in Nigeria?
Extremely popular. Massively popular. Twitter is massively popular. Twitter may not win you elections, but it affects your perception as a public servant. Twitter doesn't have as many people as Facebook in Nigeria, but the opinions that get shared on Twitter, the messages, the stories that fly from Twitter, they go into other platforms, including Facebook, WhatsApp, Instagram, and eventually even to the conventional media space, radio, and TV. So Twitter is such a powerful platform. And as you can see, the Twitter ban is eventually every news network, is the biggest conversation in Nigeria as we speak, even though there are far more important issues. I'm not saying that this is not an important issue, but with hundreds of people being kidnapped and people being killed, you would agree with me that ordinarily this should be far more important, without saying that this particular issue is not important.
And what has been the reaction around the country so far?
I mean, it's been shock, it's been disappointment, it's been a lot of anger, it's been a lot of people, by the way, I should also say a lot of people castigating people for voting Buhari in the first place. So there's been a lot of, I told you so, and blah, blah, blah. You know, whether you agree with what is being done, this is actually what has happened. I have been on the receiving end of that myself, even though my support was in 2015, 6 years ago. A democratic right, by the way,
But I've been called names, all sort of names today, just on account of, you know, making that choice. So there's been a lot of that. There's also been a lot of genuine, you know, smart strategic conversation in terms of how the government should better deal with issues like this. They could have directly engaged Twitter on this matter without suspending the platform, because in suspending the platform, you've removed your own people from the platform. You've affected their way, directly and indirectly, their way to earning their livelihood and resource. Twitter is used for lots of things in Nigeria. It is for emergency. The NCDC that communicates COVID numbers was not able to communicate that. A lot of people use Twitter to raise money for health reasons. There's a lot of people that use Twitter to raise money for school fees. Lots of people use Twitter directly for their businesses. The banks cannot tweet, for instance. Other organizations, corporates, public, private, cannot tweet. So it's an entire shutdown of more or less a market space.
That was Japheth Jeje Omojua, a Nigerian writer and social commentator. I reached him in Abuja. You are listening to Daybreak Africa on The Voice of America. I'm Jackson Vunganyi. Africa has an increasing number of foodborne diseases brought about by contaminated food consumed in most parts of the continent. This is according to World Health Organization that says foodborne pathogens are responsible for at least 137,000 deaths and 91 million acute illnesses in Africa every year, mostly affecting children younger than the age of 5. Maureen Ojambo has more on this story.
At least 600 million cases of foodborne illnesses annually are as a result of unsafe food. This is a threat to human health and economies, mostly affecting vulnerable and marginalized people, as well as population affected by conflict and migrants in Kenya. The government is grappling to contain toxic food, especially those imported from abroad. Claire Nasike, a food campaigner at Greenpeace Africa, said that most of the food consumed in Kenya is not safe.
Food consumed in Kenya is not safe for consumption, and this is owed to the various cases of food contamination by aflatoxins, pesticides, and other pathogens that have been found in the food that is currently consumed by Kenyans.
Nasike says the Kenyan government should ban toxic pesticides used in food production to save the health of its citizens.
Greenpeace Africa has been pushing the Kenyan government through advocacy to ban toxic pesticides that are used in food production, also to formulate policies that support sustainable farming practices such as ecological farming.
At least 420,000 people around the world die every year after eating contaminated food, and children under the age of 5 years carry 40% of foodborne disease burden, with 125,000 deaths every year. Chemical companies in Kenya are blamed for the increased foodborne diseases. Emmanuel Atamba, a researcher and policy analyst at Route to Food Kenya, said that the demand for food has led to toxic food production.
Today is a very important day, World Food Safety Day. Food safety has been one of the key issues or subjects that we have been discussing at Route to Food because of the issues that, of course, coming with the increasing need to produce food. You see that, you know, the system is trying to adjust towards that, and there are a lot of food safety issues that come with that, especially when you're talking about agricultural products.
Atamba says most Kenyans consume food they cannot tell if it's safe or not, and that for food safety to be taken care of, there must be a strong regulator.
Most of the people are consuming food which we cannot tell, or they cannot tell whether it's safe or not. Some of the key food safety issues, of one of them is the pesticide use. Really, using Kenya as an example, particularly the level of pesticide use is quite high. There's a lot of misuse happening. People are exposed to very deadly chemicals because they consume them at the time when the chemical has not degraded.
In a research conducted last year by the University of Nairobi, Department of Public Health noted that pesticides were influencing structural birth effects among children in Kiambu County, a region in Kenya that mainly practices agriculture. With the 2021 theme being Safe Food Now for a Healthy Tomorrow, Greenpeace Africa in Kenya has noted that the ongoing desert locust control has threatened food safety in the country through the use of harmful pesticides that have disrupted pollination and contaminated the process of honey production in some regions. Reporting for VOA's Daybreak Africa, I am Maureen Ojambo in Milwaukee, USA.
Now it's time for Daybreak Africa Sports. Here is Samson O'Malley in Abuja, Nigeria. A very good morning to you, Samson.
Good Monday morning to you too, Jackson. We begin the sports with the Confederation of African Football postponing the 2021 African Cup of Nations final draw. The draw was scheduled for June 25th in Yaounde, the capital of the tournament's host country. But on Sunday, CAF said the postponement was due to logistical reasons related to the COVID-19 pandemic, and a new date will be announced in due course. Staying with football news, several African countries will be involved in international friendlies on Tuesday. Benin Republic will face Zambia. Cameroon will trade tackle with Nigeria in Austria. Morocco will square it out with Ghana, while Senegal will trade tackle with Cape Verde. In Nigeria, Amaju Pinnick, the president of the Nigerian Football Federation, has disclosed that the Nigerian Football Federation is doing everything possible to pay the men's national football team, the Super Eagles, and their coaches. Mr. Pinnick revealed that the football house is currently struggling to meet its financial obligations, no thanks to the current pandemic, which has affected principal sponsors. There are reports that the Super Eagles players are yet to receive bonuses for the just-concluded African Cup of Nations qualifiers, while the Genaro-led technical crew are also owed up to 7 months' salaries. Elsewhere in West Africa, Mr. Thomas Dadi Brima has been elected as the new president of the Sierra Leone Football Association. Mr. Brima succeeds Aisha Johnson after securing a total of 31 votes from the polls to defeat his opponent, Sadiq Dean Nyakor, who pulled 26 votes to begin his four-year term. In athletics, Victor Kipchirchir and Mercy Kipchumba are the new champions of the Eldoret City Marathon in Kenya. The Eldoret Marathon is Africa's highest-paying marathon, with well over $30,000 being paid as prize money each for the winner of the men and women's 42-kilometers race. The third edition of the annual race was held in Eldoret, within Gushu County, on Sunday after many interruptions owing to the effects of the COVID-19 pandemic. In the men's category, Victor Kipchirchir emerged victorious after clocking 2 hours, 8 minutes, 56 seconds, with Leonard Langat and Emmanuel Barr finishing second and third, respectively. In the women's category, Mercy Kichumba won the race in 2 hours, 28 minutes, 10 seconds. And finally, in basketball news, Nigerian national men's basketball coach Mike Brown has confirmed that he may be forced to pick 2 different teams in the coming 2 months, as Olympics and Afro Basket tournaments are within 2 weeks of each other. The Afro Basket tournament starts in Rwanda on August 24th, 2 weeks after the Olympics ends in early August in Tokyo, which will trigger an NBA rule prohibiting Nigeria's players from too much international game time. And that's it on Daybreak Africa Sports. I am Samson O'Malley in Abuja, Nigeria. It's back to you, Jackson, in Washington.
Thank you, Samson, and have a great week ahead. And that's it for this Monday, June the 7th edition of Daybreak Africa. We want to thank you for spending this morning with us. Join us again tomorrow for more African news and features right here on the English for Africa service of the Voice of America. On behalf of the Daybreak Africa crew, producer Nicole Beckford, I'm Jackson Vunganyi in Washington, wishing you a very good week ahead, Africa.
Africa Weekend Show, Nightline Africa. Tune in. You will be glad you did.
Nightline Africa is a fast-paced, tightly edited news show designed to keep our listeners engaged from beginning to end. Nightline comes to you live from the Voice of America on the following shortwave frequencies, 60-80 kilohertz, 40